chile guess. Fanyo na dance kona chile guess. Chile guess. Asa dance kona chile guess. Chile guess. Fanyo na dance kona chile guess. Chile guess.
Koya la galinila. Ifungo kaunta ifungo ba. Satulali yama. Awa kifunga tunama. Koya la galinila. Ifungo kaunta ifungo ba. Satulali yama. Awa kifunga tunama.
Tunde wanangu tena.